Waka kōrero, waka waiata, waka kaupapa, he kō naipurangi mā tātou katoa.
Ko te waka waiata mō tēnei wā ko te pēne Grove Roots mai te hāpori o Waiwhetū ki te awa kairangi noroto i te whanganui ātara. Grove Roots was created in 2005 and debuted at the Parihaka International Peace Festival. E ai ki ngā kōrero o te kai hautua Noel Rawiri Woods, ko te reo Māori, te tino kaupapa o tēnei waka. And in 2005, compiled an album of te reo Māori waiata, including remixes of waiata from Fat Freddy's Drop, Me Kōra. Between 2005 and 2016, Grove Roots continued to perform at festivals around the motu, including Te Rā o Te Raukura, Pāo Pāo Pāo, Te Rā o Waitangi, Ngā Whetū o Matariki, Te Rikata o Tūranga Waiwai, me Te Maha Noatu. Finally, in 2017, seen the release of their debut single, Tauho Māori, featuring Korokoro Tui, Cyan Doherty, that reached number one on the Māori music charts. Second single release, Te Kura, featuring Amber Holly and Ihaka, also reaching te taumata o ngā waiata Māori. Tuatoru ko Poropiti Māori, featuring Ihaka, e waiata maumahara ngā Poropiti Māori o Aotearoa. Was a good year for the band, picking up 5 nominations at the Waiata Māori Music Awards, including Best Traditional Album, Best Urban Roots Reggae Album, Radio Airplay Award, Best Song by a Māori Artist, and Best Māori Songwriter. 2018 will see the release of their debut album and a nationwide tour. Check out Grove Roots on Facebook, and you can stream or download Grove Roots music on all online media platforms. Nā reira, koeira ētahi kōrero e pāna ki te pēne Grove Roots. Anei rā tā rātou rautaki. Kia kitea te reo, kia rongohia te reo, kia kōrerohia te reo, kia Māori te reo.
waka kōrero, waka waiata, waka kaupapa, he ko nei ipurangi mā tātou katoa.